It's by B up on this beat.
The beats, they call me B.
Remember where you got it from. Zambia Music Proverbs, don't see old.
It's up, somebody up.
What's captain? We live once if you're not fairly shibi kwa. Vinyele leko dini pibe pambali. I'm a girl of fulu babe femu chibi. Oro shop kai shan gine shibombela. Oro njingile mkongole kai nkamupela. Kombwiko kai ni mbeula. Tukwata lyo serioze muma jipi ya kubeula. Mane toksi iwe unje wa pakupia. Welcome territory boy kumwesu. Wagai ba spenda mane everyday. Gawa mfue fioni shini weekendi.
Talapiri buke we chitefi Mono foto aishibi shefi Chakushana nefili mbe fiaso Nefirundu pambali ya maboto Mainamba nangu ni mfola Ndalava nangu na likongola Kushida kainda shivombela Ngani mpeta kubano umpera Kumbwiko Kumbwiko Ngeidi la mwana kumbwiko Kumbwiko Ifyanzi fyanzi tefi Pambali vakelo nefikari Talapiri buke wechitefi Mono foto aishibi shefi Chakushana nefili mbe fiaso Nefirundu pambali ya maboto Mainamba nangu ni mfora Ndalaba nangu na likongola Kushida kainda shibombela Ngani mpeta kubano umpera Kumbwiko Kumbwiko Ngeidi la mwana kumbwiko Hey, kumbwiko
Ma dansi ya kalenga wenge Vomo kushana ne chitenge Twaripoka kale ne chikombe Black label patebo na ifita Ama gelo fulu na wabimpa Spenda mane paka febuche Kumbwiko kaishandishi Ngandefwa kufumolu chelo Kaishandishi Leo shivomela hatisa So what? Leo shivomela
Shibi shefi Chakushana nefili mbe fiaso Nefirundu pambali ya maboto Mainamba nangu ni mfora Ndalava nangu na likongola Kushida kainda shivombela Ngani mpeta kubano umpera Kumbwiko Kumbwiko Ngeidi la mwana kumbwiko Hey, kumbwiko
Jeff Chinko Zimbabwe Mule Power BSM Mr. B Of cheese, cream tea, last G, Z Max, Sheba, Joe Cheese, Ashan, Sapawa, Acha, Ku Chris, Chifu J, Wacha, Nevotosha Kopo.
Ku Music Records.
Remember where you got from. Zambian Music Proverbs, don't see old.